Gote kraiti te he parapai, e mōhio ana, e ātawhai ana i ngāhi pikato ia kāhui, i roto i ā te kraiti, kā hore he tangata whenua, kā hore he tau iwi, kā hore ana hoki he tau ārai, i roto i ā te kraiti, ka tahungia te rawakore, ka hunai a te pono i te hunga kau e mōhio, whakāturia ki te hunga ngākau pāpaku.